only listen to people who are younger than me. These are the only people with ideas. You cannot give me any advice, but I have the ideas.
Uzajya kuzimu bagurise roho izo frone zigipima irobo rapo ikiza akadomo uzicuza impamvu nkaye tuzindobo ubukene turakina rodiyo dufite takiti kayiri imbuto nyagasani yatutseho buto revo ndi ubona imwakorama kabana bato bagikoresha yoro turakora hit kandi turi sero umve no cut muri dojo niye bakibyiniza kurya inkoko muri baga mfitemo hatagira indabizi nsambiraho mu bimina byo bari kuzima saho muzima ntuzambonamo bintu byiza ntibisaba promo kugira bike ntibisaba omo nitwo hangana ukigura views kandi igishoro mfite ari umudomo ntibuzimye gifunga mudomo reka ifaranga riganze umuhogo ku mutima hateye igihomo kibwira komeza ubikorere voko zoshopu sinkeneye rebo kuko izi rebo zinyagira revo nahite yangira umurebo nta n'umukapu wangira umusego ngegera ziyite madevura kandi ishake vo ku mwana wa gero nahite yangira umurebo nta n'umukapu wangira umusego umuziki wambereye mugo ngeze mu rugo nandika ibisigo ubwo vi yabazanye ibirego nkajya mishikaye munsi y'umusego mu misozi ahanagarisite toza rebe uko se ashize imiteto kiri izuba rikugira yero kugira pemeti z'aramayero turi genge mushinje ibirego tukabiniga zikunda imikemo izo note zigenda imitego dupakizamo ntihave igitego shaka hitura ryama nayo gisoma babu zazaba matayo mu gushingura ntuzane indabyo mu gihe utazina umubare w'ingabo ngwino hano tukwicire memo banze umenye gutandukanya revo umva ikinure cyo muri ghetto kiyoboye street no muri ghetto muri bisi paritsi ijemo hanyuma hasigaye tubinyamo zanimo jimite n'abavamo zibe zimepango mpite mbigutamo ndaremerewe n'abayikamyo niyo mvuye imyuna mbazi kari haso ntuzambwire ngo dukore pasu gatuma njye nawe twiga amasaku hasi yumvira mu rusaku masaha ageze ukabura igikapu hiringi iyo kabaye ngutu bavuze ko ibaze ihinduka tatu zo shopu sinkeneye rebo kuko izi rebo zinyagira revo nahite yangira umurebo nta n'umukapu wangira umusego ngegera ziyite madevura kandi ishake vo ku mwana wa gero nahite yangira umurebo nta n'umukapu wangira umusego.